How come?
Chini ya maji uko na many men.
Jerry na Natasha, does it ring a bell? Na receipts your rumors, I know you well.
Au ni kina nani, I don't kiss and tell.
Yeah.
Unaniekelea na una confidence.
Huh. Sita deny ujifanye. What the hell, nilikuwa down na wewe. Don't forget.
Missy Jai cheat, but it's sad to say. Niliona Kevo ye kushika in a naughty way.
Ache Kevo, sini morio tu. Si uenda mafom, when Jerry ni who?
Ati Njeri, ni fan wangu tu.
You're such a liar, dude.
And baby, so are you.
How come, ukona madem DM? Wanna claim ati wow do things with them.
How come, ni mimi ndio una try ku blame. Na unajua chini ya maji kona many men.
How come, squeezy niki call who pick. Na najua una sneak na ule dem petit.
How come, Kevo ndo your bestie eh? Mki chat late night, muna delete text.
How come? Uko na madem DM. How come?
Chini ya maji uko na many men.
Nimekuwa na wewe since 22. Sayu uko na don ndio na ringa boo.
Kazi kunishuku kunileta juu. Sezi ishi even ndajitoa tu.
Please don't go. Please don't leave.
Naenda.
Nataka love na nitakupatia peace.
Sitaki hizo kelele, wewe unipigia please. Ni upenda tukikadol tuma R&B.
Marvin Gaye, sexual healing, sauti soul, sunishike hivi.
Ebu come my way, ndakuweka chini. Hao wengine ni masai chick, we ndio bibi.
Tumesema nini?
I'm just kidding.
Ukona plans na mimi?
Tena mob ni mingi.
Ufanya ni jam, nafanya ni cheesy.
Nipe kiss, nipe hug, wendo my habibi.
How come, ukona madem DM? Wanna claim ati wow do things with them.
How come, ni mimi ndio unatry ku blame. Na unajua chini ya maji kona many men.
How come, squeezy niki call who pick. Na najua una sneak na ule dem petit.
How come, Kevo ndo your bestie eh? Mki chat late night, muna delete text.
How come, ukona madem DM. How come?
How come? Chini ya maji kuna many men.